lamu ko be kumin piñari bana onu ku gondo le cercle banyangara fandande jonde yo fahimbe onu ku kulite hono kaybirta golleji mu ben e wi mabbe leedi dubbe tati cakitidi gollede programme d'engagement civique de wadi golleji kewdi le onu ku Hussein Jakite jokku mer tatbo piñari bana cercle banyangara
hande min galati dalaji kewdi min don jogi chateau ndiya kanye ecole ngaji darani be gollangal an gondi e wallude min o laawi di mu enirte be mballa gollobe e le commune ngaji di dun be janginan ben chenan jiyam no yarata be mballa ben hebude nyegeje kanyu e hurude cuudi ecole di kura kadi
le jonde de be kali halaji kewdi hono jangigol comité commune do chenam wonno ko Yusuf Bana gondo e comité gestion scolaire goto huliti wide
cuudi ecole yawa samuru kuram kanyi e memori o ecole goto tan won jogi do madrasa e le commune duro bangal chenan kanyi e labal gelle de paminama e majjun nokkuje tati keddi e commune o do nyageede kani moyinede fa labal heddo e galleji
familial
sukabe hawrube de jonde kulliti koni hakkilaji mubben ley mudum Aminata Nantumbe commune do kabaru sariya le conseil communal jeunesse banyangara holiti wirde de jonde ana way wadde fati dallaji di sukabe on nokku jogi kebene jogala
e dokka de woni tiida laaji di min kawri e gollangal woni bangal yuppoyde nyama kany e wayde jukude mer embe e sukabe golleji laban di be ngadidi kany e wayde nokku sotobe diddi no lati fu mi don mili horebe an baati minde tiida la o kany e mi
yimbe gendi sen karma le commune dandoli jetti o imadara e wi horeju committee communide jukkingol golleji mudum mo gollide o sd hani darnade Umar Wolgem goto kuncono hore golleji di
Alhamdulillah albarka Allah min pami kulle kewde so wana tan mi don e gelle guddude sedan nene mi gala bawde sannen so wana dun min pami wajudi mabbe di min gadiran non ka min gadiran sss
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddamu